Omukago gwa East Africa olwaliro gusisinkanya mu ngeri y'enjawulo otambiriko abaminisita bakola ku byobulamu mu kitundu kino okukubaganya ebirowoozo ku mbeera ekirwadde kya Ebola ekyongedde okussaayo amawanga ga East Africa ku bunkenke. Ensika eno yatunuulira buli ggwanga gye liteesezza okukkakkanya ku mbeera y'ekirwadde kya Ebola kika kya bundi bujo. Ensisinkanya egenda kubeera ku mutimbagano era ng'ekitundu ku kaweefube ebadde ng'ateekebwawo omukulu gw'ensonga omukago gwa East Africa wakasanga buli ggwanga liba lyeteesezza singa luba lulumbiddwa ekirwadde kya Ebola wonna eri mu mawanga Ebola yatannaba kutuuka. Ekiseera kino Ebola okusinga ali mu ggwanga la DR Congo gye yakwata abantu 10 so nga 26 bafudde. Ne mu Uganda abantu 4 bakakwatibwa kyokka omu ye yakkirira e Kalannamu. Okusinga Ebola ali mu bitundu ebya masaza ga DR Congo okuli Ituri, North Kivu, kose essaza lya South Kivu.